wakati ule ni washahidi walikosa. Those people are not fools. This time round they could do their investigations very well na warudiwe. Lakini ile ambao ninaona hata kwa news internationally, the whole world is shocked by what is happening in Kenya. Na mimi sifikiri that wakati huu kunaweza kuwa na dialogue ambayo itakuja kushughulikia vijana madai yao. Waliahidiwa mambo ambao wangefanyiwa, na wakati huu the young people feel rigged out.